Yesu eriyita nti jangu, Yesu ali mu kubajja atutwaleka.
Yesu ali mu kubajja atutwaleka.
Yesu ali mukubajja atutwaleka. Ulira, 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 edoboozi we liyita nti jangu. Yesu ali mukubajja atutwaleka.